zwap.com.
The Lion King. It's J Cash, J Mole. A pile so we in the building. PNC, wedding ya pala makosa lopeza MC. Sinifuna ukasizi mbela empty. Fumia kwa madauti uwike pwechichete kelo. Gansha kukumenye na lelo nganshkwete kelo. Umani mbesa munga atiti na choko po kaloni. Raswa ikatundu yanga is
for you alone.
Yeah.
Isankara your best friend.
Gansha J-Mall
alone.
International.